This is the Mahikeng FM podcast.
Re na le sekhutlhwana sa rona sa tsa pholo tota ke mo Dr. Tumelo Leo a tlang gona a tla gore tlhatlhela re rupelela a ba a rena a re kaetsa le tsela motso.
Yes sir.
Re bua ka e sa tlwaelega motso tsela gompieno.
Re bua jalo ka gore ne re bua mo malobeng fa gore bana ba rona ga ba sa tlhola ba tshameka malome done, they no longer engage in physical activities. Yanong ke ka moo re bonang jalo obesity e leng wa dilo tse e leng gore ditselo se jalo go ka etegela thata mo baneng ba rona. Re bona jalo bana ba rona ba le bantsi ba feletsa ba tshwanelwa jalo ke go ka rwala di-spectacles ka ntlheng ya gore pono ya bone fale le fale e tsamaya ya amega ka ntlheng ya di-TV le di-phone tse e leng gore ba dula jalo mo go tsone. Jaanong re bua jalo ka botlhokwa jwa gore ngwana a nna a tshameke. Re dira jalo le Dr. Tumelo Leo. Good morning, Doc.
Good morning, Lady Motseng. Good morning, Brad John. And good morning, Gobaretsi. Long time.
Ausiami.
Ke le go nna sa complexion e hela. No, it's been a nice, wonderful rest. But thank you. Topic today is very relevant because we do have that challenge. Gore bana ba bantsi gantsi ga re bua ka malnutrition rona ga re bua ka bana ba ba utileng ba le ba leng gore ga ba kry dikotla tse di siameng for mmele ya bone. Actually, re bua also ka ba leng on the other spectrum ba leng gore ba obese, ba leng gore they weigh more than they're supposed to according to their growth charts. And therefore, they tend to have complications that are associated with obesity that you also find in adults. So in the past, ne re na le gone go tshameka mo leng gore ne re le ko ntle gantsi. Re tshameka le dichomi mo strateng go tshamekiwa bo dibeke, dithini, re taboga, re le active. So obesity was not as rife as it is today. Today, bana ba rona, they don't have a lot of activities that they do. Even go to go long, it's like it's extra gore khone go dira di activity. So a lot of parents opt ba gore bana ba feletse be le gore they'd rather be going to go coming back home, and that's where unfortunately activities are supposed to be. And then re le rona matshelo a rona are busy as parents nowadays. We're working from home, we're working very high very demanding jobs, so we're hardly around gore khone go interact le bana ba rona re tsamke le bona. So what do? Re ba fa a device or a tablet gore tsa o tsamke ka yone so lang go keep her busy. Because hands and satla taboga around you, mama this, mama dad, mama ke batla, he ngwana hyperactive. I need to do something to keep this child busy. And unfortunately, instead of giving them magazine and say cut out pictures and remember, which is an activity by the way, a improving the fine motor development ya ngwana. Because to be able to hold those scissors and cut properly and to draw, that's fine motor development in morning. Instead of doing that or having the child go outside roke bana are pagame di bicycle which is now also development, yeah, gross motor development, the big movements that you're able to do in your body. Instead, rebuffer those tablets, and unfortunately those tablets and those devices, it's a tiny screen onto this little space, and there's a whole lot of movement affecting your eye movement. So how mofa buka gapore baby nyana ke kopa o bale fo matlo ga ga satloetse that kind of movement e le gore matlo a tsamela up and down side to side ha tsa e buka ya no nga tshontsa bale elen linear manner go thata because the eyes cannot control themselves well wana teng be le gore eh na buka ya mbora o e latlhela kwane. And then we have all these kids now, by gore ba feletsa ba present ka learning disorders and even psychological problems because of those little habits that they've developed. Tse leng gore gantsi it's lifestyle things. So we need to go back to basics. We need to start having boundaries when it comes to our children's leisure time. Because rena le go assume gore as long as a tsameka fale ka di devices and le go ja, we don't have time to prepare healthy meals anymore. Yeah. So as long as it's
instant,
correctly di chips nyana le, you know, gore tlisa tshwari setlala. And bana ba rona will always gravitate to the junk food. How tla ka tsedi healthy la ba re di bushulanya na yang. Mwana ba saje a itima dijo for 2 days. O bona wa re di burutjujujuju e re ke tle ka something like I just something will be a commotor. Hey, at least do jelly pizza. We hit it a little chips about it. A little that soft drink that she's not supposed to be drinking. And there we go. We perpetuate the cycle. So we need to come to a point, you know, where we stop what we're doing and we start, we hit the reset button. And it wouldn't just be in trailing, you know, it's just bana barona. It's like, it's like, it's because little rona, it's like, a little bit of slowing down time. And little rona, it's repair that time that we need as well to recover and to rejuvenate.
re simolla leng doc go katsenya khangye mo baneng ba rona go tshameka le bone ke ka hala simolla go tateisa tshontso ba simolla go tshameka re di introduce leng le tsone bo di toy physical activity mo ngwaneng a santsana le monnye
from birth the minute ngwana a bona the I think regular ra bua ka di milestones tsa ngwana a di achieve ka ntsa gola so go stimulate ngwana gore ke achieve the milestones properly eseng gore re ba enable because go fa ngwana working drink go mo enable o tlola a couple of stages tsa development tsa di proper and then o sits all on another stage we need to find things that stimulate our children's senses for instance ngwana o munyane rena le those things that make the rattling sound a stimulate and that here gore ngwana khone go dira okay it's also a way a go assess le gore ngwana wa khona go utlwa sentle then it's the little twinkling yana things tse di colorful tse di pilanyana tse ngwana munyane ha itshura tsetsa tsamika ka that rattle a shebile those colors that's stimulating as well obviously now when they start but and to the movement part remember development young one starts from the head to the bottom so basimola pele ka tlhogo ena strong mo na ha sta le bo ma 2 months a khona go ikega ka magetlanyana gagwe matsogonyana gagwe then molo wa bona gore simolla go rola over then khotla the sitting part modulisa a ikegile ka something then after that usimola dula le wane then after that o itatlhela ko pele usimola gagaba a ithuta go gagaba then with the gagabing usimola itshwareletsa ka dilo wa emella ha emella that's the cruising stage then usimola a itsamisa tatatata abawela hats so little activities or toys can help to get the child to those stages like for instance has doesn't na patla me for simola rola over o ba an object fale that forces the child to reach over for it that's another form of etusanga development there the motor and yeah the motor system yeah the fine and the gross motor ke buileng ka yone so and you don't have to use expensive toys can ya gore you have to go to an expensive shop but ka se turan thata gore o dira wena wa ithuta hela sentle hela little things sa mo ga e hela wa kopa kopanya khalase ele ya peanut butter ga e fedile wa ikolomaka o itsenya coloring yana things ka fogare gore dire modumonyana ga ntse rola around ke modumonyana it's a trinket and also this color this visual stimulation so between the ages of about 0 to 6 or 7 before ngwana ya sekolo sentle formally children ba ithuta ga ba tshamika so khanya gore go dula ha tshe le go shaba blackboard every day ke go ithuta no children ba ithuta ga ba ntse ba tshamika so ga ba le go crash ba ntse ba dira bo di restation nyana ba ntse ba dira those little rhymes mo rhyming e gona le go ithuta di alphabet gona le go ithuta di nomoro as well so it is important to encourage your child gore a tshamike as much as possible unfortunately ka ke bua ke re gantsi batsa di borana gana re jo ke download le di educational programs ha ka di sheba hela every day kai bona no the actual doing go dira go tshwara ka mabogo go tlala leshwe a tsamika kontle kwa gardening a tsena mo seretseng ntsa dira bo di mud pies ha a tla tsena montung tlogela go omanya ngwana gore o leshwe ya nung bona they're supposed to get dirty because they're learning in the process how else is the child going to learn gore mara ha ke tshwara go ga gometsi this is water ha ke tamikela fa go mogotenyana that is heat so unfortunately rena le go nna le this thing ya gore na ke batla ngwana o perfect o le gore ba itse ha ka sha bo di educational programs tla ba bua sekgwa ka bona ko nyana itse dipalo go gaitsa and then stop trying to push your child gore a excel ka bonako tlogela ngwana a ithute ka pace ya gagwe
aha
nya o buile go tlala satla gore o re tlatseletse go buile
me ga ga itse virus mulele ka the sedentary lifestyle ya tenga ke re because akere no gona letse di game nyana tsa batlhola ba ditse ba shebeletse TV ba tsameka and bo ho at least ga tsameke le go strateng because akere no phobia re na matsatsinga ke yone ya gore bana ba tsamka go strateng ga ba supervisiwe ga ka thulwa ga ka utswiwa ga go ka diregang ke go bona ke dirileng botoka ke mo khipe montlong a tsameketse a dijo di teng montlong unfortunately they don't get that exercise that necessary activity by tlhokang for their own bodies and then they end up bana a little bit bigger than normal and they have the same complications tsa bagolo bana le ntsona ha ba le obese ngwana na le high blood ngwana na le diabetes type 2 diabetes ngwana na le cholesterol levels tse di go godimo and we know the complications that go with that again the heart attack the stroke and also the psychological aspect as well the depression the anxiety and all that so go botlhokwa gore we need to get our children outside even if we raka trampoline la gore nna ntsa atlolatlolanyana mo gardening it is very important to stop that sedentary lifestyle as well and for us.
Hey, Doc, when the banana bag impiono was horror, came out with the aba holo.
Tata, allergy, that thing, you would think horror banana bag on a listen, service, young Harry, Milibato banana, all these complications. From what it did, you're direct gang as well, because right, for a lot of the food that we buy, could show Bonali the preservatives and the additives. How was that a lot of joy gaining kitchen? How's a lot of joy? I'm planning a roll or no, ja, apole, apole, one or capole, nice, hella, line a lot of, you know, so Bogonian or whatever, but you know, in ele apole le gore gantsi bo koko ba rona mama ka di holiday o no isiwa go khono khono nana le ditlharetsa perekisi ko morago kwa ditlharenyana tsa apole re tlhara re paga marentse re khetla re khetla. Nowadays it's not the same, eh?
No khona go ya tapole la go mo irele ntapole o le ngwa o jo o jo sa o ja tapole la o he tsa wa mama ba go mpieno ga ke dumela.
No, and le gone also the kind of feeding that we do, I don't know gore ar kile ra bua ka yone gore go simola ka this cow milk formulas when as ntsana le monyane thata increases the risks tsa gore ba develop those allergies and those complications. Breastfeeding used to be better ka matsatsi a rona tata ya la bomma rona ne ba dirisa letselela le gore le ga ile gore mama ga go sna mash o mme ga ka next to halena le mo botsetseng na a khona go share gore tla ke anyise wa ga go solang ka bara. Obviously nowadays because of complication wet nursing is not such a recommended thing, but re khudile re kreya breast milk and mo breast milking the antibodies tsa mama ana le ntsone ga ntse a nyisa yalo di kgona go fetela mo ngwaneng e be di booster le immune system ya gagwe. So unfortunately nowadays a lot of the formulas cannot replicate that aspect ya into ya the benefits that breastfeeding. So o kry mashi but you're not getting everything and these children are susceptible to all sorts of infections. Re na le challenges tsa gore some people ga ba vaccinate bana ga sa vaccinate ngwana those antibodies they miss out on. So you've got the diet acing sharp and then you don't have adequate antibodies one on are susceptible to all sorts of infections. Then bo mo je said they've got a lot of other things as well. One a bana le bo by the age of 6 months one ke ke di eczema ke di head ngo di phela di block ile rhinitis ke di coughing ke bo hey ke di asthma di bronchitis di diragalang every 3 months. So it is important gore ya no we must just go back to basics in every sense of the word.
Sure. Ma gore mmolele tsona sa ne stele mo prek
e sidotse yo to
problem wa me wa ba tsaka ntumtu wa modimo ene o she did the best that she could
but the mela ra gona se nka ba horisa dinao
o ba khatile metsala kae kae.
Doctor a ke ka gona letseleng gore ya kare re a rutloetsa jalo gore bana ba tshameka gona le mono gore tshontse re draw the line gone ja kare le batsadi gore e ya tshameke mehela re le bedingwa gatsa gae se ka ngwana ga le one bo moletla gore go ngwae trampolining jalo le jalo a ke ka gona le di steps se kana moletlaela re sa se batla.
Yo, no, we have to have boundaries because boundaries are also important in teaching children gore what's supposed to happen and what is the correct things to do. So go tlogela ngwana hela re a itaolo one day re tla bua ka the four different types of parenting because there's different styles that are parenting. One of those styles ke le gore wa la ngwana wena o ipolela gore a tsamaya a dirisa batla go se dira but if the child does not have boundaries that obviously does create problems psychological and behavioral and learning and otherwise as well. So obviously you have to choose activities that tsamisanang le age ya ngwana le development ya ngwana ka se re ngwana a santse na is asend eight to go tsama o bo o mo fosa gore o tshwantse anong a pagae mo trampoline a tloletlole because you know you want gore ngwana a develop ka bonako. So you have to choose age appropriate activities and it has to be in a at least in a supervised environment. O ka se tlogele ngwana ela a tsama go strateng a sa sa nka re wa go tshameka bolo kae kae a sala tsamile a le AC maro sa itse gore go diragalang ka ene. And obviously in keeping up ka the activities the body and everything you have to make sure we are also nurturing that body gore ngwana o ja sentle o kra metsi a lekane gore a ska na dehydrated o kra adequate nutrition so that those developing muscles also have what they need. I ya ka re bule re the toys are expensive it o ska itsenya under pressure gore o go batlana le dimpopi tseletsa 1000 something just because o batla gore ngwana a tsameke any activity is any object is okay. The important thing is the type of playing that the child does. So in playing there's different stages as well. Ha simola ke ngwana le gore o kgona go tsameka a le one in solitude, and then Hansa go la go nna le di peers and everybody around her to go kgona go nna le bo parallel playing mo le gore bana ba tsameka but o mmolo mo tsameka le di activities tsa gagwe, and then eventually gets to the shared playing, the shared activities mo le gore o tsameka le ba ba lekanang lene ka di toys di molekaneng. Obviously o ka se nne le ngwana o na leng 5 years a tsameka le ngwana o na leng 10 years, the activities tsa bone ga di tshwane. So you always have to monitor and supervise gore ga gona that element ya gore o mong o force o mong gore a dire dilo tse di sa siamang, and then obviously to watch out as well for the bullying aspect, which is a very big thing nowadays, especially ko dikolong tsa rona. So wherever possible, make sure gore you match your child to the activities tse leng gore di appropriate for age ya gagwe. Gantsa go obviously bona gore okay, you can usually tell gore ngwana ke ona le interest in this particular line, so encourage that. Wa ka hela kreya a musical instrument hela mothateng bona o tsameka music and he hits the notes well, so encourage that. Ga re re gore ya no hey fosa ngwana gore ne Tiger Woods or fosa ngwana, because that's the other thing gore nowadays ka re gona le bo
re batla se re se batla,
which is an unhealthy thing as well. You are forcing what you want on the child, not looking at what the child wants. So not like a guide, but activities, it's about my screen time, what one. Ideally, we're supposed to limit it to 2 hours a day. I guess I had 2 hours to watch television and then 2 hours to some device. 2 hours for everything in a day. So can you have to have Pagela Ufa and hi that was calling Ufa? Hi didn't Ufa. Remember, it also has an impact on that developing mind and those eyes. Ubitela Matla Tonga Talanza with Helena Hablinki. Come show Halling one on a problem, Matora Pella, or Millet Hakonobona Central Pelanza Driana. Then get the complications today. So try to match the activity according to ngwana and what the child is capable of doing, especially when you're trying to see, to develop the child's body, motor activities and stuff. Try to choose age appropriate. Occupational therapists can usually assist in that regard. Kahofa, some tips that you can be used to play. And play is not just for children, eh? Sleeping rope.
Activity.
It's in Bomanto San. Bomanto San.
I'm going to go to the center.
Young practicing doctor. There was a time when kila kanali trending yana ngwe snacks ana. Kuno ko rekisiwa. Waiti painting yana yaba kholwe tena mara kung. Pasimula ba rekela bana baba setana baba nyanya. Le baba dira la di kwa kwa nyana nge abona matasinga kapa sala ba di dira. Ba sala ba di resi tlaku yana zama kwa kwa. Kuna lebo mama ba katiwa kiona kanyo ko rekela ngwana. Underwear entsenya le di tlhako tso, some of those things na I think the age inappropriate. So in that regard, maybe me anna a botsa hela ore just aka ke buile gore occupational therapist or maybe other mothers go advise or what would be appropriate for a child.
Alright. No, re lebogile doctor ka nthlenyana ka re go tsana jalo ke go kae ba khutlo gone fa re tla dira gape mo nakong e tlang.
Thank you so long sitle.
Thank you. Yo ne le doctor Tumelo Leon re bua jalo ka botlhokwa jwa gore bana ba rona ba tshameke, yo re tshepa jalo gore o itsetse ka tsebe.
If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikoko Salwa.